nimesha kepasa nimesha fika gani fau so na DJ chopstick anipe hewa paka nijisau kwenye dance floor inipeleke fulandre na nijue wani wale mamanzi waitua mablada da wako na watching system nikijitupa nao ninatoka na kobole wenyeji washa tupatia onyo unataka kweka hewa ndani andai tuliza peti tapeti enda kwanza kionjo kwa matatu za two three west ukisha pata mfano bio bus of life kwenye ndai yako
huku Nairobi we like to party huku Nairobi tuapenda kuwaka huku Nairobi tuapenda kuanya huku Nairobi happy happy ni happy yeah yeah huku Nairobi we like to party huku Nairobi tuapenda kuwaka huku Nairobi tuapenda kuanya huku Nairobi happy happy ni happy
Nalipo nimefika Friday night nimekam kuwakilisha the historian side basi kama ni kukatika kwenye dance floor mimi nitakupa joto nitakupa basa hefa ka utawaka moto tuganisha kufa kiuno shatingisha kako shazungusha sasa wakati wa happy umewadia takupeleka popote unapotaka tafadhali bu usinitese wajua kuwa we unzibeba tele chini kwa chini basi twende tukacheze.